Me ille day me you like. Me ille day me you nice. Yeah, yeah. You know what days I'm tired on. Nakatika na ye, leo mi nakatika na ye. 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 Aya basi rerere, kila mtu rerere. Aya basi rerere, kila mtu rerere. Kwera kwera, apo lengi mblen kani kuku ama mwera. Kuna story ya kata zimeshika jama vela. Sina story ya feeling apo juwe misi dela. Na kani ndonga, apo bana kani njonga. Kura kani changa, jama jume changa. Chana juni changa, natetema kakitamba. Buda jama odi bana nivisanga. Tumuteki kwa kitanda. Akiaribu sana buda sinidanda. Akisema ninakada. Jama vela apa sunajua baba. Utapigwa fimbo hadi kimbo. Hadi ushike dimbo jama diplo. Na ufinye finye weke nginyo. Nidhabothe ndani hadi kifo. Akileta chingri ninabiko. Na ujue bana hapa siko. Akisema bana ni mamito. Na matoi bana ni madildo. Nakatika na ye, leo mi nakatika na ye. 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 Aya basi rerere, kila mtu rerere. Aya basi rerere, kila mtu rerere. Kaniform nimejipina kingdom. Nikingori unajua nikiangong. Niko rada na sikara majong. Niko club aki dance kwa his song. Mkuru weng nikibani komandom. Cheki vile tungeus amejipa. Tunasere hadi tu saa sita. Ako rieng tu rada ya mapiza. Cheki vile nikiwasha ni maiza. Cheki vile tu niko marizla. Niko moja ni saa sita. Wacha zako twende iza. Cheki buda ni maiza. Vile nakam ni makila. Site kila nikikata. Nikingango kia maritha. Nakatika na ye, leo mi nakatika na ye. 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 Aya basi rerere, kila mtu rerere. Aya basi rerere, kila mtu rerere.
Ujizipia ni talanta. Pito kijua kirudi tunakungoja. Supa kwa wakwanza. Kau kijua huyo ndo wangu wa saba. Mimi kijana toka Githunguai. Na mapesa za sadaka nile nyonyanguai. Angali samati ujana moshi. Na mbona nikiwasha fagi mura jeta mwishi. Tigana na fagi we mwagi. Nezo makali mjaze kwa hizo matangi. Tigana na fagi we mwagi. Nezo makali mjaze kwa hizo matangi.
Aya basi rerere. Kila mtu rerere. Aya basi rerere. Kila mtu rerere. Vanilla flavor. Vanilla flavor. Aya basi rerere. Kila mtu rerere. Aya basi rerere. Kila mtu rerere. You know what is untitled. Boondocks gang, oh na na. Say Sadafa, Acapulco say oro na beat. Vantage music, yeah 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 yeah. Gay city, my city, oh na.